Mwagala tulie miwogo mwenye mwogo. Mwagala tulie miwogo mwenye mwogo.
Bangala bawe mwevitiwa tufuna mebulikade feba na fuye batugaye olubali olufimbo bangala obulwe kwa chokola basanyuka ngosunga olimirirwe bawabule olubela kama gesi tubamanya bangala tukwe tubamanyi tubamanyi abangala tulemererwe tubamanyi tubamanyi tebangala bakolera wamu basoma byakaukanya divide and rule akalimu bakatugobamu bo basigalemu bakozesa divide and rule wasinga kubetangira tebatya kyokka mumasanyu batya bamana gwe twakusabira nebatya iwonabimisa nebakuwa nebakubulira abali bakulemesa abali bakuloga bonna olu nebesoma kabwe bakumanyi tube bakujja ne mukyalo bagala bawemwe bitibwa tufuname buli kadde fe banafuye batugaye olubali olufimbo bagala omulwe kwa chokola basanyuka ngosunga olemererwe bawabule olubera kama gesi tubamanya bagala tukwe tubamanyi tubamanyi abagala tulemererwe tubamanyi tubamanyi tebagala bakolera wamu basoma byakaukanya divide and rule akalimu bakatugobamu
Mwagala tulie miwogo mmemulie mpombo na yomuswadde Mwagala tubaba siru mmubaba Era muswadde
Bela peya sanyuka munonga kuna Bela peya poyi tozimba mutima Echikuja muya na poyi kwenye kila kola Ne mama ya chingamba kongu mutonga mkula
Chitokiriza ama wina ye Chichu ya galakabe Kateguli musanyofu Oya galasembi Oswade sija Laba jendi
Baka laba wewe vitiwa Tufuna mebulikade Feba nafuye batugaye Olubali olufimbo Baka lobu mweko chokola Basa nukango sunga Olimelelwe Bawabule Olubela kama gesi
Tubamanya bakala tukwe Tubamanyi
Tubamanyi
Abakala tulemelelwe Tubamanyi
Tubamanyi
Tebakala bakolera wamu Basoma vya paukanya Divide and rule Akalimu bakatugobamu Bobasigalemu Bakoze sanifide and rule